Search him Safi.com.
What makes you cause a man?
Pull up and I'll show you. Hey, night what they need see. Hit again. Naomba unipende kama nilivyo mimsera. Zangu nazijua we nikichelewa usinune mke wa mpira. Nataka uwelewe maisha yangu umeabadili wewe. Nilikuwa malaya mimi meacha toka nikupate wewe. Nataka uwelewe maisha yangu umeabadili wewe. Nilikuwa malaya mimi meacha toka nikupate wewe. Naomba unipende kama nilivyo mimsera.
Shule tunasoma, kini acha mweza kontakoma. Tujenge nyumba ikifika kwenye boma. Dada, adari, unajua vile nime kukubali. Nitalia bale ukienda mbali. Fana nyuki nikilinda asali. Dada, mama wewe nitakufa. Unajua mikwako nilofa. Kubalie ni kuonge golofa. Utapambana hata kama nitakufa. Dada, nilikwambia unipende kama nilivyo msera. Kwamba taleta vitenge mama na manela. Usijaribu uende moyo utaupa manela. Ukiamua we nifunge kwenye mapenzi nitejela. Dada, naomba unipende kama nilivyo msera.
Wanangu wakula kwa jasho mbaka kimti pesa zote mabegani. Kuna wanangu wa mangushi mbaka dola moja oya jira makuti wote mabegani. Wanangu wa chai embe oya kipera kona wote mabegani.
Wanangu wa Texas milioni hae. Wanangu wa spata kasi sanitizer. Mimoshi dusu